Ngizimisele ungavumeli izandla zami ziyethe. Indaba yokuphila kaMaxim Denilayko. Baba, papa, malume. Yileyo indlela abasebasha abaningi abajwayele ukungibiza ngayo eBethel. Njengoba ngineminyaka engu-89, ngiyakuthanda ukubizwa kanjalo. Ngibheka la magama amnandi engibizwa ngawo njengomvuzo ovela kuJehova ngenxa kumkhonza iminyaka engu-72 enkonzweni yesikhathi esigcwele. Ngokwalokho engikubonile enkonzweni kaNkulunkulu, ngiyakwazi ukuqinisekisa laba basebasha ngokusuka enhliziyweni ngithi kubo, umsebenzi wenu uyovuzwa uma ningavumeli izandla zenu ziyethe. IsiKorintikeze 2:15-7. Abazali bami nezingane zakithi. Abazali bami bathuthela e-Ukraine besuka eCanada, bafike bahlale edolobheni laseRosbourne esifundazweni saseManitoba. Umama wami onothando wazala abafana bangu-8 namantombazana angu-8. Akekho kithi oyiwele. Mina ngiyingane yesi-14. Ubaba wayelithanda iBhayibheli futhi wayisifundela lona njalo ekuseni ngesonto. Kodwa wayibheka inkolo njengento ephuca abantu izimali zabo. Wayivame ukuzidlalela athi, kazi ubani owayekhokhela uJesu ukuze ashumayele futhi afundise. Abafowethu abane nodadewethu abane ngokuhamba kwesikhathi balamukela iqiniso. Udadewethu Rose wapha yona kwaze kwaba yilapho eshona. Wachitha izinsuku zakhe zokugcina ekhuthaza wonke umuntu ukuba afunde izwi likaNkulunkulu ethi, ngifuna ukunibona ezweni elisha. Umfowethu omdala ekuqaleni wayishumayela ngesihogo somlilo. Njalo ngesonto ekuseni wayishumayela emsakazweni, ekhuluma ngentshiseko etshela izilaleli zakhe ukuthi izoni zizosha phakade esogweni somlilo. Kamuva, waba yinceku kaJehova ethembekile neshisekayo. Indlela engaqala ngayo inkonzo yesikhathi esigcwele. Ngolunye usuku ngoJune 1944, lapho ngibuye ekhaya ngivela esikoleni, ngathola incwajana eyayinesihloko esithi The Coming World Regeneration iphezu kwetafula lokudlela lasekhaya. Ngafunda ikhasi lokuqala, ngadlulela kwelesibili, angikwazanga ukuyibeka phansi leyo ncwadi. Lapho ngiqeda ukuyifunda, ngase nginqumile ngifuna ukukhonza uJehova ngendlela uJesu enza ngayo. Le ncwajana yayifike kanjani etafuleni lasekhaya? Umfowethu omdala uSteve wangitshela ukuthi kufike amadoda amabili athengisa izincwadi nezincwajana. Nakhu akusho, ngithenge eyodwa ngoba ibibiza amasenti amahlanu kuphela. La madoda abuya ngesonto elilandelayo, asitshela ukuthi angofakazi bakaJehova, nokuthi asebenzise iBhayibheli ukuze aphendule imibuzo abantu abangase babe nayo. Sakuthanda lokho, ngoba abazali bethu babesifundise ukuhlonipha izwi likaNkulunkulu. La madoda amabili asitshela nokuthi ofakazi babezoba nomhlangano maduze eWinnipeg, idolobha kokuhlala kulo udadewethu u-Elsie. Nganquma kuya kulo mhlangano. Ngahamba ngebhayisikili lami amakhilomitha ngaba ngu-320 ngaya eWinnipeg, kodwa ngachitha isikhathi edolobheni laseKelwood lapho kwakuhlala khona la madoda amabili angofakazi ayivakashe ekhaya. Ngesikhathi ngilapho, ngaya emhlanganweni webandla futhi ngafunda ukuthi liyini ibandla. Ngaqaphela nokuthi yonke indoda, owesifazane, kanye nentsha kufanele ifundise endlini ngendlu njengoba uJesu enza. EWinnipeg, ngahlangana nomfowethu omdala uJack owayelibangise emhlanganweni esuka enyakatho ye-Ontario. Ngosuku lokuqala lomhlangano, isikhulumi samemezela ukuthi kuzoba nobhabhathizo. Mina noJack sanquma ukubhabhathizwa kulowo mhlangano. Sobabili sasizimisele ukukhonza njengamaphayona ngemva nje kokubhabhathizwa. UJack wangenela inkonzo yesikhathi esigcwele ngemva nje komhlangano. Mina ngangineminyaka engu-16 futhi kwakudingeka ngibuyele esikoleni, kodwa ngonyaka olandelayo nami ngaba yiphayona elivamile. Izifundo engazifunda. Ngaqala kuphayona kanye noStan Nicholson eSorris, idolobha laseManitoba. Ngokushesha, ngafunda ukuthi izinto azihambi kahle ngaso sonke isikhathi lapho uphayona. Saphelelwa yimali, kodwa saqhubeka sishumayela. Ngesinye isikhathi, ngemva kokushumayela usuku lonke, saphindela endlini silambile futhi singenamali. Samangala kabi lapho sithola isaka elikhulu lokudla eminyango wendlu yethu. Kuze kube namuhla, asazi ukuthi ubani owalibeka lapho. Kusihlwa ngalolo suku sadla njengamakhosi. Yeka umvuzo sawuthola ngokungavumeli izandla zethu ziyethe. Empeleni, ekupheleni kwaleyo nyanga, ngangiqala ukukhuluphalanga leya ndlela ekuphileni kwami. Ngemva kwezinyanga ezimbalwa, sabelwa idolobheni laseGilbert Plains, eliqhele ngamakhilomitha angu-240 eningizimu yeSorris. Ngalezo zensuku, ibandla ngalinye lalineshadi elikhulu elisendaweni yesikhulumi elalibonisa indlela ibandla lisebenze ngayo ensimini inyanga ngayinye. Ngesikhathi izinga lokushumayela lehlile, ngabeka inkulumo ebandleni ukuze ngikhuthaze abazalwane nodade ukuba bathuthukise. Ngemva kwaleyo nkulumo, udade osekhulile oyiphayona, owayenomyeni ongahlanganyeli, ehlengezela izinyembezi, wathi kimi, "Ngizamile. Kodwa ngikwazanga ukwenza ongaphezu kwalokho engikwenzile. Nami ngabe sengikhala ngaxolisa. Njengoba kwakunjalo ngami, umzalwane osemusha kalula nje angenza amaphutha angamenza azizwe edikibele. Kodwa ngiye ngabona ukuthi esikhundleni sokuvumela izandla ziyethe, kungcono ukufunda emaphutheni akho futhi uzikhumbule lezo zifundo njengoba uqhubeka nokuphila. Uyovuzwa ngomzamo owenzayo ukubonisa ukholo." Impi yaseQuebec. Ngesikhathi ngineminyaka engu-21, ngaba nelungelo lokuya eklasini les-14 lesikole saseGilead, engaphuthula kuso ngoFebruwari 1950. Cishe amaphesenti angu-25 alabo ababeseklasini bathunyelwa esifundeni saseQuebec, eCanada, okukhulunywa kuso isiFulentshi, okuyindawo ofakazi ababeshushiswa kakhulu kuyo. Ngabelwa idolobheni laseFall d'Or, okumbiwa kulo igolide. Ngolunye usuku, sahamba sayoshumayela njengeqembu edolobheni eliseduzane laseFall Senneville. Umfundisi wendawo wathembisa ukusilimaza uma singahambi kuleyo ndawo ngokushesha. Lokho kusongelwa kwaholela ecaleni lasenkantolo engangingummangali kulo. Umfundisi wahlawuliswa. Leso senzakalo neziningi ezifana naso ezalandela zaba ingxenye yempi yaseQuebec. Sekuphele iminyaka engaphezu kwengu-300 isifunda saseQuebec silawulwa yisonto lamaRoma Katolika. Abefundisi kanye nabezombusazwe ababebambisene nabo babashushisa ofakazi bakaJehova. Kokungesona isikhathi esilula futhi sasimbalwa. Kodwa sizange sivumele izandla zethu ziyethe. Abantu baseQuebec ababe nezinhliziyo eziqotho basabela. Ngaba nelungelo lokufundela abantu abaningana abalamukela iqiniso. Ngafundela nomndeni owunamalungu ayishumi. Wonke lo mndeni waqala ukukhonza uJehova. Isibonelo sawo sesibindi sakhuthaza abanye ukuba balishiye isonto lamaKatholika. Saqhubeka sishumayela futhi ekugcineni sayinqoba impi. Ukuqeqesha abazalwane ngolimi lwabo. Ngo-1956, ngabela ukuba ngiyokhonza eHaiti. Ezithunywa zevangeli eziningi ezasanda kufika lapho, zaziba nobunzima bokufunda ulimi lwesiFulentshi. Kodwa abantu babelalela. UStanley Bogus, owayesithunywa sevangeli, wathi, "Kuyasimangaza ukuthi abantu benza konke okusemandleni ukuze basisize sifunde ulimi lwendawo. Ekuqaleni, akubanga nzima kakhulu ngoba ngangisifundile isiFulentshi eQuebec. Kodwa ngokushesha, saqaphela ukuthi abazalwane abaningi bendawo babekhuluma kuphela isHaitian Creole. Ngakho kuze siphumelele njengesithunywa zevangeli, kwakudingeka sifunde ulimi lwendawo. Sakwenza lokho futhi sathola imphumela emihle. Ukuze siqhubeke sisiza abafowethu, sathola imvume endikimbeni ebusayo ukuhumshela inqabo yokulinda nezinye izincwadi olimini lwesHaitian Creole. Ezweni lonke baba baningi abantu abeza emhlanganweni yebandla. Kwakukhona abamemezeli abangu-99 ngo-1950, kodwa lelo nani landa kakhulu maphakathi nawo-1960, kwase kunabamemezeli abangaphezu kuka-800. Ngaleso sikhathi ngathola isabelo sokuyokhonza eBethel. Ngo-1961, ngajabulela ukuhlanganyela ekuqhubeni isikole senkonzo sombuso. saqeqesha abadala abangu 40 namaphayona akhethekile. Emhlanganweni ongo January 1962 sakhuthaza abazalwane bendawo abafaneleka ukuba bandise inkonzo yabo futhi abanye bamiswa njengamaphayona akhethekile. Lokhu kwenzeka ngesikhathi esikahle kakhulu ngoba kwakusondela ukuphikiswa. Ngo January 23, 1962 ngemva nje komhlangano sisehhovisi legatsha mina noAndrew D'Amico owayesithunywa sevangeli saboshwa futhi kwathathwa sonke isitoko sephaphama kaJanuwari 8, 1962. Le phaphama yayicaphune amaphephandaba esifulentshi ayibike ukuthi ukuthakatha kuyenziwa eHaiti. Abantu abathile abakuthandanga lokho bathi leso sihloko sibhalwe yithe egatsheni. Ngemva kwamasonto ambalwa, isinywa zevangeli zaxoshwa kulelozwe. Kodwa abazalwane bendawo babeqeqeshiwe baqhubeka benza umsebenzi omuhle kakhulu. Namuhla, ngijabula nabo ngokukhuthazela kwabo nendlela ukholo lwabo oluye lwaqina ngayo. Manje banenguqulo yezwe elisha yembhalo engcwele ngesiHaitian Creole, okuyinto esasingacabanga ukuthi ngenzeka. Ukwakha eCentral African Republic. Ngemva kokukhonza eHaiti, ngabela ukuba ngiyokhonza njengesinywa sevangeli eCentral African Republic. Kamuva, ngaba nelungelo lokukhonza njengomboniso ojikelezayo, ngemva kwalokho ngaba umboniso wegatsha. Ngalezo zinsuku, amaholo ombuso ayakhiwa ngendlela elula kakhulu. Ngafunda kulanda utshani ehlathini nokufulela indlu ngotshani. Kwakubahlekisa abadlula ngendlela okungibona ngifunda ukwenza lo msebenzi. Kwakhuthazana abazalwane ukuba babe nesandla kakhudlwane kwakhiweni nasekunakekelweni kwamaholo ombuso. Abaholi benkolo babesihleka ngoba amasonto abo ayifulelwe ngothayela kanti thina sasifulela ngotshani. Lokho akuzange kusiqeda amandla. Saqhubeka sakha amaholo ombuso afulelwe ngotshani. Bayeka kuhlekisa ngathi lapho isivunguvungu esinamandla sihlasela eBangui, okuyinhlokodolobha yakulelozwe. Isivunguvungu saphephula uphahla lukathayela esontweni lwayophonseka emgwaqweni omkhulu. Utshani sasifulele ngabo emaholombuso abuzange bunyakaze. Ukuze unakekelwe kangcono umsebenzi wombuso, sakha ihhovisi legatsha elisha kanye nekhaya lesinywa zevangeli ngezinyanga ezinhlanu nje kuphela. Ukusebenza nomkami oshisekayo. Ngo-1976, umsebenzi wombuso wavinjelwa eCentral African Republic ngabe sengabelwa eNjamena, inhlokodolobha yaseShadi, izwe elingomakhelwane. Okuhle ukuthi ngahlangana noHappy ePawn elikhethekile elishisekayo elidebuka eCameroon. Sashada ngo-April 1, 1978. Ngayo leyo nyanga, kwaqashuka impi yombango okwabangela kuba sibalekele eningizimu yezwe kanye nabanye abaningi. Lapho leyo mpi phela, sabuyela emuva sathola ukuthi umuzi wethu uyisigodlo seqembu elilwayo. Izincwadi zethu zazingasekho, kuhlanganise nengubo yomshado kaHappy, kanye nezipho esasiphiwa ngesikhathi sishada. Kodwa sizange sivumele izandla zethu ziyethe. Saqhubeka sisekelana, futhi sibheke phambili emsebenzini owengeziwe. Ngemva kweminyaka emibili, umsebenzi wethu wavunyelwa eCentral African Republic. Saphindela khona futhi ngaba umbonisi ojikelezayo. Ekhaya lethu kwakumahamba nendlwane wawunombhede ogoqwayo, isigubhu esifaka amalitha angu-200 amanzi, igesi esiqandisi, kanye negesi yokupheka. Ukuhamba kwakunzima. Ngesinye isikhathi sihamba, savinjwa ezitobhini zamaphoyisa ezingaba ngu-117. Amazinga okushisa ayivame ukukhuphuka afike ku-50 degrees Celsius. Emhlanganweni, ezinye izikhathi kwakunzima ukuthola amanzi anele ukuze kubhabhathizwe abantu. Ngakho abazalwane babemba emfuleni eyomile, futhi kancane kancane baqongelela amanzi anele ukubhabhathiza ayivame ukufakwa kubhavu omkhulu. Umsebenzi owengeziwe kwamanye amazwe ase-Afrika. Ngo-1980 sathunyelwa eNigeria. Kulelozwe sachitha iminyaka emibili nesigamo sisiza ngamalungiselelo okwakhiwa kwegatsha elisha. Abazalwane babethenge isakhiwo sokugcina izinto esinezitezi ezimbili esasizobhidlizwa bese kwakhiwa kuleyo ndawo. Ngolunye usuku ekuseni, ngakhuphuka ngaya phezulu esakhiweni ukuze ngisize ngokubhidlizwa kwaso. Emini ngaqala ukwehla ngendlela engangikhuphuke ngayo. Kodwa njengoba ezinye izinto zase ziqaqiwe, ngathi ngiyanyathela kanti akusekho lutho, ngabe sengiwela phansi ngisuka phezulu. Ngangilimele kakhulu, kodwa ngemva kokwenza ama-x-rays nokuhlolwa, udokotela wathi kuHappy, ungakhathazeki. Udonseke imsipho embalwa, kodwa uzolulama ngemva kwamasonto ambalwa. Ngo-1986 salibangisa eCote d'Ivoire lapho engakhonza khona njengombonisi ojikelezayo. Lo msebenzi wasihambisa saze safika eBurkina Faso, izwe elingumakhelwane. Angikaze ngicabange ukuthi ngiyogcina ngihlala eBurkina Faso. Ngasuka eCanada ngo-1956, kodwa ngo-2003 ngemva kweminyaka engu-47 ngaya eBethel yaseCanada ngihamba noHappy. Amaphepha ayethi siyizakhamuzi zaseCanada, kodwa sasinomuzwa ukuthi singaba se-Afrika. Ngakho ngo-2007, ngineminyaka engu-79, saphinde sathuthela e-Afrika. Sabelwa eBurkina Faso lapho engakhonza khona njengelungu lekomidi yezwe. Lelo hhovisi kamuva laba ihhovisi lokuhumusha elingaphansi kwegatsha laseBenini. Kwathi ngo-Agasti 2013 sabelwa ukuyokhonza eBethel yaseBenini. Naphezu kwempilo engeyinhle, inkonzo ngisayithanda kakhulu. Phakathi neminyaka emithathu edlule, ngisizwa abadala nawumkami engimthandayo, ngiye ngajabulela ukubona abantu ababili engibafundelayo, uGideon noFregis, bebhabhathizwa. Manje bakhonza uJehova ngentshiseko. Kwathi kusenjalo, mina nomkami sathunyelwe egatsheni laseNingizimu Afrika, lapho engafika nganakekelwa khona ngokwempilo. INingizimu Afrika yizwe lesikhombisa e-Afrika engaba nelungelo lokukhonza kulo. Kwathi ngo-Okthoba 2017, sathola isibusiso esibabazekayo. Sakwazi ukwethamela ukunikezelwa kwendlunkulu yomhlaba wonke e-Warwick, eNew York. Leso kwakuyisenzakalo esingasoze sasikhohlwa. Incwadi yonyaka ka-1994 yesiNgisi ekhasini 225 yathi, nina nonke niye nakhuthazela iminyaka eminingi nenza umsebenzi wokushumayela, siyanikhuthaza, yebani nesibindi futhi ningavumeli izandla zenu ziyethe, ngoba ukhona umvuzo womsebenzi wenu. Ezikhorinkeze 2 sahluko 15 verse 7. Mina noHappy sizimisele ukulalela lesi sikhuthazo futhi sikhuthaze nabanye ukuba benze okufanayo. Sesiphelile isihloko.